Shytown boy, mimi mtupu.
J drama on the beat.
Ukaya ukayani, acha ubaya ubayani. Kitaka kuni jua, leta uhaya weani. Goma kakupa nani, ato malaya ufanani. Isa izi mbona kubwa kwako, unapuaya ubanani. Toka umeache jani, umepagaya maskani. Watoto mrisho na ulizana, Jakaya ni nani. Sura nzuri batani, sura mbaya chumbani. Vesi za moto mchana mchana, yofaya kunani. Sindo toto nye tabia mbaya, mama kwa tupendi. So yeye tu ata baba kwa tupendi. Vipenzi vya warembo, kwayo na iswe na wanako mtupendi. Unatupendi nda bwanako atupendi na sikatai kwa mapenzi matamu ila mimi siwezi kuapa wadimini kwenye group langu la damu na mimi yapo shega mana mademu wa mjini wanafanya kazi ya uvuvi ya kuvua na kutega sasa ya nini maradhi kumeza meza kunini sasa za nini kuziana mandazi harusini dakika 90 kaitwa paparazi kama watu wangekuwa kama mimi tungelala mlango wazi hasa naonyesha pandangu wa pili mtoshindo kunitafsiri muda mnatumiaga pesa si tunatumiaga kili la kwanza ilo la pili wambie nono nichukulia simple sisao na sendo pia mimi
on a place yet to delay atonge yake kama fresh to what you say day after day usiku tunakesha our love is pain so baya kukupesha boys on a place yet to delay atonge yake kama fresh to what you say day after day usiku tunakesha our love is pain so baya kukupesha
yeah Shytown boy niko na drama boy. What's up, what's up, what's up, what's up, what's up?